chupa, mvuni kichupa Enyugo gani zocha nzenzi nyumi wake Chupa kuchupa nzenzi wame wakati mperize chupa Mvuni kichupa, mperize chupa Mvuni kichupa, enyugo gani zocha nzenzi wame wake Chupa kuchupa nzenzi nyumi wakati Perize chupa, mvuni kichupa Omanyise jusa, nganzi susinwa Tandiko zina nzenzi zekubwa Orumalo kubwa, tandiko ziga Mane mwela, singo kwako wafiga Kwanguli lalika, tedi kujibaziga Straight up, ga, manyiba goldiga Mwendi mukazanyo game kweri key player Ngabidaba wale chupa, aba super dupa Aba manyo kunyo, aba chimanyi witeya Bachida mpenye, nsapo zozo zokera Tujugera, bubatoli na cha kunywa Perize chupa, mvuni kechupa hey. Perize chupa, mvuni kechupa Enyugo gane zocha, nzenzi nyumi wake Chupa kuchupa, nzenzi wame wakati mperize chupa mvuni kechupa hey. Perize chupa mvuni kechupa enyogo gane zocha nzenzi wame wake chupa kuchupa nzenzi nyumi wakati funika 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 bumpi obulamu bumpi na ye bunyoma funika wenfuna time gama zebia dude tugula tuguli la club webanzi gule round zijira kumoteri kumala vude vitala vya tutade chichi tulese dipo sigutwa uje tukesa vachaka zaba keze tuze chichi tulese mperize chupa mvuni kechupa olubuto pipa tola babechika tuze tumazeko tubala seko example yeyo chitegeza movie veko perize chupa mvuni kechupa hey. Perize chupa mvuni kechupa enyugo gane zocha nzenzi nyumi wake chupa kuchupa nzenzi wame wakati mperize chupa mvuni kechupa hey. Perize chupa mvuni kechupa enyugo gane zocha nzenzi wame wake chupa kuchupa nzenzi nyumi wakati perize chupa esose temaze eyo kubiri na yeyo kusatu tendaze amanyi manji yobongo wange bweraze perize chupa esose temaze eyo kubiri na yeyo kusatu tendaze amanyi manji yobongo wange bweraze Neiraze Perize chupa mvuni kechupa hey. Perize chupa mvuni kechupa Enyugo gane zocha nzenzi nyumi wake Chupa kuchupa nzenzi wame wakati Perize chupa mvuni kechupa hey. Perize chupa mvuni kechupa Enyugo gane zocha nzenzi wame wake Chupa kuchupa nzenzi nyumi wakati Perize chupa mvuni kechupa hey. Perize chupa mvuni kechupa Enyugo gane zocha nzenzi nyumi wake Chupa kuchupa nzenzi wame wakati Wakati mperize chupa, mvuni kechupa hey. Perize chupa, mvuni kechupa Enyugo gane zocha nzenzi wame wake Chupa kuchupa nzenzi nyumi wakati Nywa hey.